on another.
Okay.
Come on in, dome, she gonna be in a choma. Wanna keep down like coma. Niki sama no wanna coma. And she can love na coma. She got them all na choma. And she can rap na choma. Come on, music na choka. I come and love my penda. Come on, come na coma. She can love na coda. She gonna drop na coma. She gonna love na coma. Kina madam na coma. Wakini check na promo. Niko break na coda. Niko da down na pretty. And she can play na beady. She gonna down my corny, I pick up brown my body. She gonna mean a corner, she gonna blow my cola. Wanna see my rap na kuna, wanna see my rap na kupa. I maisha jappin, I only bang in a choma. Come on, you play na kori, wanna find bomb na kona. Come on, you mom na kori, wanna find a com na kita. Come on, jam my kori, wanna see my rap na kuna.
Yeah, maisha. Kujitengenezea mwenyewe shongoji kwa kutengeneze sikia.
Come on in do, come on in do, come on in do mnachoma. Come on in do, come on in do, come on in do mnachoma. Come on in do, come on in do, come on in do mnachoma. Come on in do mnachoma.
Yeah,
come on in do mnachoma. Shika na piri na manga, wanadai kumi na kora. Niko na damu na kumi. Wanasema love na kora, wanasema penzi ya dimi, wanasema love na koma, wanasema drop na koma. Mini shika love na kiti, na shika bridge na koni. Wanasema love ni koji, wanasema love na piti. Madoji wana poni, maoji wangu na koma. Masimu yangu okoshi, video cha nasi na chapter. Wanasema love ni koji, shika na bug na koni. Wanasema brak na kona, na shika bridge na kisha. Na wami na koji na body na shika. Wanasema rap ni kopi, ni kipi, ni shiki, ni mimi na cola. Finya na love na mami. Wanasema rap na konti. Niko black na kumi. Niko na pop na promise. Nafanya match na gamedish. Nafanya mom na kidish. Wanasema brown na kumi. Nifike Kenya za kalka. Nifike rap na kimi. Nishike pop na konji.
Konji. Konji. Konji. Konji. Kumi na kumi na konji. Wanashika rap na konji. Wanafanya mom na konji.